kuwa kamalinya yali kusoma samaka fetugenda basibe chikokolo aba tulipe bintu awa mani pagira na ye kalulu katuke kawoli neka samajira bobo sitonda ye tego ya kawunga omutyo mubiso kubimbe jofu terio zakali jule bafu ekitanyaga muima tekimalante abalonzi tulabye nnyo olulu okutufa toge tubigumire kubanga byaliwo ebibimba bituuka nebika ebigenge byaluma abantu ani yamanya nti birigwawo ebyobufuzi bino matala ntuuka waggulu ne mwerabira ayeyakuwaga malinya yali kusomosa amaka fetugenda basibe ekikookolo abatulimba ebintu awamani mpagira naye akalulu katuuke nkawoli Santevezi woma mugeje sambuto ne mwekusa abasiba musana te mutulabawo tukoye jambo ze mutuwa singa jambo zilibwa twali nyirito lususu ate mukufuto musono aita mu jambo ye mwimirira yaufuzi bino matala mutuka waggulu ne mwerabira manye yakuwaga malinya yali kusomosa maka fetugenda basibe ekikookolo abatulimba ebintu awa mani pagira na ye akalulu katuuke nkawoli siwaga balonzi mbagamba naye abantu bakoye okulimbwa ngenda kukola enguudo ekyo kirimbo twakize teeka ly'ettaka ndyogereko nfuga y'ebitundu ekomewo ekiteeso bwe kijja okuteka mutwe byatiyagasi ng'owagira abapoliisi mbemulugunya mugamba mukuuma n'abantu masasi omukka gwe mubakubamu ngamba mukuuma mirambo abayaaye batubba mulabawa amasomero ne gajja ne musirika ate be mulaba afudde kadenge ne zijja olunyiriri ebyobufuzi bino matala ntuuka waggulu ne mwerabira manyeyakuwaga malinya yali kusomosa amaka fetugenda basibe ekikookolo abatulimba ebintu awa mani mpagira naye akalulu katuuke nkawoli ngamutulimbye ne mwitawo ajjukira jambo yeekolawo mwali zeno ne mutuyitamu ne tubagamba ebituluma okusinga otukuba enfuufu weze emmotoka ezibaweebwa abagenda mu kuteesa ne mwebakayo taka balitwala osumagira tukulize mu kisanja ekiriddako ebyobufuzi bino matala mutuuka waggulu ne mwerabira manyeyakuwaga malinya yali kusomosa amaka fetugenda basibe ekikookolo abatulimba ebintu awa mani mpagira naye akalulu katuuke nkawoli abange tukoye jambo ddala tuzikoye abayeetemye ekintu kati kituuse ngenda kukola enguudo ebyo tubikoye mbazimbira eddwaliro ebyo tubikoye ngenda kuleeta amazzi ebyo tubikoye mbazimbira obutale ebyo tubikoye tugenda kutta enzige